哇哇哇哇
Sema whatever you like. This is more than hip hop. Tanelewa. Unanijua unanisikia. It's your brains once again. Then you kill the records. Doni Namako.
Kama kawa, huh? Yama chumada. So kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo. Binamu show me some love.Binamu ndo jina la mchezo Nyama chomana Cho kila kitu ni kwacho Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo Binamu show me some love Binamu ndo jina la mchezo
Since 99 Nipo kwenye game Goma zote ziko fine Mungu kanipa hifem Dele kwenye line na shine kila sehem Nipe dili ni sinus Nipe story za madem Ugumu wa maisha nitisha tosha kuhaso nyumbani Auliki mticha dimbishi nitoke yashos na clown ya umaster Na kila judo na timba Kuna mjama mwenye rasta duniani labda la simba Mama alisema niwe deep deep sana Deep deep sana kwa vesi ni chane sana Wale masnichi ni wa skip skip sana Skip skip sana wasije kuleta drama Hapa ni hip hop no drop classic flow Mr. Coolio Napenda kurapa tankifa mnisi Kia studio hii ni black black So stay back back Fools wak wak Trash wana rap rap Do booze
Nyama chomana So kila kitu ni juacho Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo Binamu show me some love Binamu ndo jina la mchezo Nyama chomana So kila kitu ni juacho Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo Binamu show me some love Binamu ndo jina
la mchezo Mziki nilizaliwa salama bila ya chongo Mindo stani sesa chona madam nita ndani ya bongo Niko juju ya roof Kuna wege wa kunificha Fabulet headproof mana na shoot kwenye kichwa Bye bye nai nai Ini ngumu na nyeusi akina zena wakatai Yapo sula inachunusi Sina time na vimada ubebi bebi ya pomefichwa Lamzangu sinafanyaga sanamu atingishe kichwa Nasema mziko bongo bila skendo auto boy Sina linga wala mjengo na nkibanja wako hoy Bila dili za magendo na survive na one toy Hakuna cha baby pendo za kigumu na chomoy Bifu zisizo na msingi ukisnitch Chezi fair Gemu ina miruzi mingi mbwa bado siapotea Wanauliza With the king of bongo hip hop on air Don't bother, do your thing, it's me and I don't care Don't bother, do your thing, it's me and I don't care
Nyama chomana, so kila kitu ni juacho Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo Binamu show me some love Binamu ndo jina la mchezo Nyama chomana, so kila kitu ni juacho Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo Binamu show me some love Binamu ndo jina la mchezo
Ok, chemsha bongo 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 ndo chanzo Kitaka jificho songo Nkupe msongo wa mawazo Chapita kila msoto Mixa kuziba vilaka leo kicha Mwenye moto nimekuja choma vichaka Ustege ulimbo misitui chini anga Natega tundu bofa wajui mindo ndege mjanja Sina kabila wala udidi Steam zangu sina mabawa Tanzania wamene kamona magufuli ukawa Bongo kama ulaya Yo Kata visa naenda Kongo kau na mchongo wa sula mbaya Kichwani na mali na itaji ulinzi wa kueleweka Nandika la inkali hadi nkishika peni na weka ledioni Napigwa yeki ya plomo tena for free Na hizo cheni zako feki wezi ntisha mini MC Nachosema kina kuwa Shwani mpaka kitana kuna choko nisemjua Labda lidi chokola
So kila kitu ni juacho Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo Binamu show me some love Binamu ndo jina la mchezo Nyama chomana So kila kitu ni juacho Nipo kitambo na nayona tuwa yo mambo Binamu show me some love Binamu ndo jina la mchezo
Sini lisema
Yeah, yeah
B-I-N-A-M-U
Show the brand
The DSM finest
Modern town finest
Sema whatever you like
Yes
Kamakawa
Rush Dawn Bang Representing the house, man.
This is more than hip hop.
More than hip hop is a house, man.
Ala nuna ni soma.
Naku soma, mse. Effect, I got you, boy. Respect to the regions.
Log out, yo.
Let's log out, huh? Donnie, log out, log out, log out.